Maisha ni murua kwenye mtandao wenye M-Pesa, internet yenye speedy na ulioenea zaidi nchini.
Vodacom, kazi ni kwako.
Alif. Alif. Team.
Hanski on the mix.
Tyrus, man.
Wakani yona mindo fiata, kwamba mimeiso pina toa saraka. Wakani yona mindo fiata, kwamba mimeiso pina toa saraka. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama gizalo nene. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama gizalo nene. Wasale wadao wenye dola kunisaka, midomo yao michafu na meno kama kashata miyoy, kama geneza akili kama za kanga, tabia ni sita round tatu finyu kasoro saba. One tone six yana shaka. Wakaniona mindo fiata, kwamba mimeiso pina toa saraka. Wakaniona mindo fiata. What we just do? Twashika zetu ahari, tushike pesa kamanji, twahaso kama askari, twapiga plan up za paki kuspet. Kwetu sishari na weekend sigeti kali, sio kwamba dingi ni mkali. Wakaniona mindo fiata, kwamba mimeiso pina toa saraka. Wakaniona mindo fiata, kwamba mimeiso pina toa saraka. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama gizalo nene. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama gizalo nene. Funny Bench, Vin Best, Eric Abalt. Che, che. Na wasame misi na kwere, msoli jua ni kama gizalo nene.
Alif. Timen.